kun radio sagale americati radio sagale america wutata kabaga jumatat galgala ke sa salama walakka galkabaga sa saditi meter bandi digdemile me digdemishan isodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jalkaba ጌፈቶ ተገኝጃለ ተሞ ፈጎብዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ከኝር ዶፋጅ ተመርቲኑ ነጎሚን ከኛ በከወንጅ ተንት ሲናደቀ በከሞልተን ጅማታ ገየጃ በረኩም ለማብድ ደሚቶኮ አከለኮብ ኢትዮጵያ ቲሞ አዶሌስ ሶዶመ በረኩም ለማብቁለ ሰዲ ኬሱሜ ሳንኬ ሰነራኒ ነሞዳንዲቲ kan addibli summa ummata tigray kan abut umnati tigray jedewa mu humni motum man federala etiopia qama gurmu shoror kesa tinjeru magala hamba sena unesco tgalme samtejir tulali bala qabachusa reuters kale segaba sejira rayan ittisa etiopia mo ofra tisaraka jiru tawdubate humno taddibli summa ummata tigray kan ofra deebisa jiru taw ifsekenne manni murti olana federala lidata namota galme obbo jawar maammer fajjalatti matamaniratti yaada falmi dhaggeeffate jiraarra mootummaan naannoo amaaraa ibsakenneen addibili summaa ummata tigraay naannolee waraana bane hundatti reeffa feyatee kadeemaa ture ajjechaan jumlaan irratti raawwatame jedheettiin hawaasa addunyaa burjaajessuuf akkate dursinee yuunibeeknaa jedha as united statesitti bakka bu'aan addibili summaa ummata tigraay gama isaaniin kanaaf deebii kennani jiru ከቶርበልት ጉያ ጅማታ ጥያቱ ቆፒ ለበታስኒ ቀብና መራፎ ገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወዲን ትራጀነ ደግፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰርን ተምሳሰራ ብራና ይሉቲ ኦዱፍ ገርቱ ጁቤተን ሲንደበልፋ
አተሞልተን ኦዱን አማፍቀም ኩኖ ከነዲ ብልሱማ ኡመተ ትግራይ ሁምነ እትሳ ትግራይ ጀዴዋሙ ሞቱማን ፌደራላ ሞቃ ሞግሩሞ ሽሮር ከይሳ እትንጀሉ ወልዳ ሰይነ ቀቤሰ ዩኔስኮን በከና ከነፍ ከይሰ ከጅሩ መጋላላ ሊበላቶ አቹ ለሞኒ ጃነር ጋን ለማከሬ ሰሮይ ተርሲፍብሰን ይጅራን ላልበላን አመንቶ ተወልዳ ኦርቶዶክስ ሚሊዮን አለካው አመኒፍ በከቁልቁላ ይወተው ካበወሎናን አማራ ከይሰ ተርገማ የሮዴኛ ወልወራን ስናኑ ትግራይ ከይሳ ናኑ ለሁላ አማራፍ አፋር ከይሰት በበለጁራን ኡመንኩመ ኢበለማኩመ ሸንተም ቀይሳኒ አከበቀተን ድርቅ ሲሰራ አንገውን ገመይ ይንተኩማ ሞቱም ሞታፍ ሞቱም ማን ዩናይትድ ስቴትስ ከነን እኛ ኢትዮጵያ ዳውተን ሎሊሱን ትግራይ ብራደር በኩታሌ ቢየቲ ገመካባት በበለጩ ኢላጅ ሰያዶ ቀባን ኢብሰኒሩ ጅራታላን ለበላከን ታንለምኒ ሰይፉ ጀራማን ሮይተርስ ኢፍ ብልብላን አከሂማንት ለሞኒ ሂደተኒፍ አፋን ትግራይ ዱበተን ከነን ይባለከውመን ከለሰ መጋለጥቴ ከሰደይ ማትራን አፋና ማራካን እንዱበነፍ ዩኒፎርሚ ከንወራና ፌደራላራ አደታይ ኡፈቹ ሳኒ ኢፍሰኒሩ ሙምኖኒናሎ አማራካን ኢልሞቱማ ቢዩልሳ ወሊንጅራን ሮቢ ገልገለ አንገውታ ወሊን ገመሲ በቀቹሌ ኦቦሰይፉ እንዱበተኒሩ ንወሊን አከቱራን ዮካን ክላሺ ሳኒ አከኑ ከነን ጋፈንስ ዲደኒ በቀተን አምቡላንሲ ኮንጎላታ ሄዱስ ፍጠተኒ ገመሲ ባንጀረኒ ጅራን እና በቀተንለ ህሪያኮ ተኮት ኡካሰኒ አጀሰን ጅራን ሲቪሎታፍ ኤጉም ሰከጎዳኒ ህሪያንኮ ሰንጋፋቻ ቱሬ ጅራኒሩ ነምኒ ለማታዳው ጅራማን ሮይተርስ ኢፍ ብልብላና ከሂማን ትላል በላገዲ ሰኒ ካምባን ከምሰገነማ እናሁም ኖንኩን ገመሰነንቲ ለሞተ ኢበለማታኔ ሚላን ገመሲ ባኔ ጅራን ሮይተርስ ኦዴፈኖ ለሞተ ኢጃን አርገን ካናል ኡምፋን ምርከኔ ስኔ ዱቢንቶን ሙሚቻ ሚኒስቴራ ወራን ኢትዮጵያፍ ጉርሙን ገምታ ሆጂ ሞቱማ ጋፊ ጋፈተማኒፍ በተለዴቪን ከነኔ ዱቢሂማን ካናዲብሊሱማው መተ ትግራይ ኡምነት ሳ ትግራይ ጀኤዋ ሙፍሞቱማን ፌደራላ ሞቃሙ ጉርሙሽሮን ከሳቲንጀሩ ዴቪ አከከነኒፍ ደቀቡን እንደንዳምኔ ትራታን መጋናላ ለበላ ከብሮን ዳንኤል ጀረማን ሮይተርስ ኢፍ ብልብላና ከሂመንቲ ወለከይሰ ጉያር ሎዝቶኒ ዲፓለካማን መጋለቲ ሴኑ ዱበተኒሩ ጋሬን መጋላ ቁልቁላ ሰና አለጅሩት ካን በቀተን ተኡሳኒፍ መጋላ ከሰት ዱበርቶታፍ ጆርሌ ቆፍቲ ሀፉሳኒ ዱበተኒሩ እናሁም ኖን ኩላ ለበላ ሰይናን ሎሊህን ቱረ ጀራኒ ጅራን ገረን ሹሩር ከሳቶ ኩሞቱማ ስርናዋፍ ኡካሰዳቢን ሳፋልድሬ ኤሱ እንደንደው ጀቹአን እትጋፈተምቱን ዋጅረ ፕሬሲን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ቢለኔ ሲዩም ዱበተኒሩ ኩን እመጊቶ ተግዱት ተኤሚት ጀአን ቢለኔን ሞቱማን ኢትዮጵያ ኡካሰዳቢን ሰላብ ሰከንን ሲማን ይሆገኑን ቲፒኤልኤፍ ሃልድሬ ቤክስ ሳቱሩን ሳኒ ኒያደተማ ሀር ኢብስ ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራን ከነሜኩን ሞቱማን ፌደራላ ሎለዳቢን ሰገምቶ ከኤርገለፍ ሲአስ ኢሰጀል ቀባቲ ibsa kana kan kennan waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuu kutaa pireesii Fiilanee Siyyuma akka jedhanitti akeeki lola dhaabinsa sana keessumaa qonnaan bultoonni Tigraay yeroo roobaatti fayyadamanii qonnaa akka qotataniif ture sun garuu jedhan Fiilaneen dubbii tuqachuu kan ittiin jedhan sochii TPLFiin danqamee jira jedhaniiru.
Following the government ceasefire, TPLF have continued with their belligerence and fatalistic approach of encroachment into other regions.
Motumman ugasada bin salafsus TPLF garana anno kabrootti baballachuf dubbi tuqachuutti fufejira kanaaf kunnaanno Tigraay qofa keessatti kan murtaa'u miti haleellaan TPLF kun garana anno amaaraaf affaarittille itti fufeera jedhan TPLF lola itti fufuun jireenya qonnaan bultoota naannoo Tigraayiif kanneen biroo jeequus haallee dubbataniiru Fiilanee Siyyuum sasaanii har'aa keessatti loogii jechuun kan ibsan ilaalcha hawaasa addunyaallee qeeqaniiru nageenya uummata Tigraay ilaalchisee dubbataa kanneen turan yeroo ammaa TPLF gargaarsatti ennaa karaa cuuf lammiiwwan Tigraay namoormu jedhe ennaa ajjeesu ijoollee loltummaaf ennaa filatu dhimma kanarratti. Ragaaleef dhuga ba'umsa kanneen booji'amanii arginee jirra akkasumas siviilota dahata innaa godhatu walitti bu'iinsa sana gara naannoo biraatti dabarsee haleellaa innaa raawwatu callisanii ilaalan jedhan. Gama biraan dubbii maan TPLF Geetaachoo Raddaa tuwiitarii irratti barreessuudhaan injifannootti milkaa'aa jirra jedhan. Humnootii addaa naannolee irraa dhufan gara isaan dhufanitti deebisna lolli keenya uummata cunqurfamaa waliin miti jedhan. Bulchiinsa Baayiden sabatiinsaaf nageenya Itoophiyaa akkasumatu ta'uu dubbiimtuun waayit haawus dubbatanii dhimma isaa gara ministirii dhimma alaatti qajeelchaniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild kana dur innaa dubbatan dhukaasa dhaabiinsi marii irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsanii turan jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Waraanni Itoophiyaa ofirraa ittisaa haleellaa TPLF dura dhaabbachaan jira jedhe. Dubbii maan humnootii ittisaa Itoophiyaa Koloneel Geetannat Amaaraa tuuta oduu naannoo har'a akka ibsanitti. TPLF adda raayyaaf naannolee kabiroo keessatti weeraratti fufee jira jedhan dubbii imaan kun akka gootummaatti kan isaan ibsan milishoonni naannoof jiraattonni naannoo amaaraa haleellaa ofirraa ittisuu isaaniiti ka jedhu ture mootummaan Itoophiyaa irra deebi'uudhaan dhukaasa dhaabinsi sun ammayyuu hojiirra oolee jira mootummaan obsisaa yeroo dhiyoo kadhumatu ta'ullee akeekachiiseera tarkaanfii jiru arguu feenaan torbanneen hanga tokko eegaa jechuudhaan ministeerri sirna dimokiraasii Zaadiga Abrahaa BBC'f ibsaniiru innaa obsa keenya fixan magaalaalee Tigraay keessaa attamiin akka isaan ariin ni argitu jedhan ministerichi Itoophiyaa kun kan TPLF injifannoo argadhe jedhu kun miira aangoo kijibaati jechuudhaan Zaadig dubbataniiru. TPLF magaalaalee naannoo Amaaraa lolatti bane keessaa kanneen buqqaan namoonni 200,000 ol ga'u mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Naannolee adda addaarraa buqqaanii kanneen dhufan baqattoonni miliyoona tokkoo ol naannoo Amaaraa keessatti kan argaman yoo ta'u JJ'n midhaan kuntaalli 1,150 kan barbaachisu ta'uu dubbiimaan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mulunaa beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtanis Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaan dhimma Laamroot Kamaal irratti murtee kennuuf ka ture arras beellama ka biraatti dabarse. Dhaddachi kun beellama yeroo dabaree irratti galmee yakkaa ka poolisiin jecha himatamtu itti fudhate naaf haa dhiyaatu jechuudhaan ture kan irratti beellama qabe. Arras galmeen sun naaf hin dhiyaanne jedhe akka dhiyaatu gaafachuudhaan beellama ka biraa fulbaana 21 bara 2014 qabee jira. Gama biraatiin manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa namoota galmee obbo Jawaar Mohaammed Faa jalatti himataman irratti yaada falmii dhaggeeffatee jira. Galmoo daawwittuu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi waliyyannaa yakkaa lammataa dhimma himatamtu Laamroot Kamaal kaajjechaa Caaluu Hundeessaa walqabatee to'annoo jala jirtu irratti murtee laachuuf har'atti beellamatee ture. Manni murtichaa dhaddachi yeroo darbeen galmeen yakkaa poolisiin jecha himatamtu itti fudhate naaf yaa dhiyaatu jedhee kaajajee ture yoo ta'u har'as galmeen kun sababa hin ibsamneen akka hin dhiyaanne beeksisee jira. Kanaafis dhaddacharraa galmeen kun hagayya 10 bara 2013 dhiyaate gadi fageenyaan erga ilaalameen booda fulbaana 28 bara 2014 murteen ni kennamaa jechuun beellame biroof dabarsee jira. Haaluma walfakkaatuun har'a manni murtii olaanaa Lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra himataman irratti yaada wal falmii dhaggeeffatee jira. Obbo Kadir Bulloo abukaatoo himatamtootaati.
Akkaataa kanaan dhaadhaa abbaan dangaa ragaawwan obbo Jawaar irra dhiyaatanii tokkoffaa akka dhokataniif fuulli isaaniitiif wanta dadda sani labatti mudan ne duka sani daga rabawa ka dandan dan mafamu addacci bakkanan min jira akalallamu kan jedu yata da sai kan ture isara falmi gole ture ni laki kuni sababa dadati fu kuda tanan kabu tokko sheir kayon sheir kanalle wala kanala yemu dan mafa abana langa jababin numat sheir kunis kan jedu yo abana langa dimma da yace kada daga birati wanda ta tafi bakare sun dande ne kofa kana fu nan mai bala langa daga gara ga tuda dibba fadi a furtaba on da yace baka jiru sun farbaci ya yino daga birati bakane su baka dando sai ne ya mun fi kan dadu kan bra daga nan mo baka dokate ne mar daga bu jittoni nan ni kuni daga su ba ta yin danda kana fu dugan ka dan bu dandau na matoko ne sati fa da yo daga ya su akan ina kace ni sarra hubacci wanda dan kadan mo banda murti wango ne tate kayumma banda murti da bate mu duga kan akasi lane aka damba sufi dukkan mana murti ne kai sanin dai kam fashale sufi mirga abu war shakamtuta kenne kan falle swante fara kan kabu kana kan fakkatu da sai turre
abu kadir dabletan falmi arraratti dimidadda chaka na cufata isu sirratti maretame wal falminga gefa muhiman dabletan abban langa malif ragana kasitti daddacha ratta kadiya to sababni ni di fetis kesuma warraga baanif sudakam na kajedu taw ero
akbagindre saturani darikuni leta sababitan leta wulitti kaka ka ejira rafu kruchira ragati ragota ke nirasti le ibanin gha armandura fatina fero falli raga adisatiga kan ehe primary inquiry kajedu kan ero di saturne namu correcti ibin yalini harassment to tuma ukan twitter rago da metri sababa kana kana sujira kana fu sababu is ne kana ti rago ta ke nagati ibba tu difa dan mafa yo kan ni ork akaje da metri wanda gore ta ta yo ifat to salin kare ta ta yanne tin falminu kan ji raga an ba su kan sujira sababa kana fa kan fakatu wani shi ta abada linga ta yesse
tumarratti sabbootin seera daddacha wal falmiidu makana ratti murteekennuuf hagayya 14 bar 2013 beellame biro akka qaban obbo kadir ifoomsani jiru gabaas sagalee ameerikaaf galmu daawit finfinnee
addibili summa ummata tigraay naannolee waraansa bana hundatti reeffateatee ka deemaa ture ajjechaan jumlaan irratti raawwate jedheettiin hawaasa addunyaa burjaajessuuf akka ta'e dursinee beekna jechuudhaan mootummaan naannoo amaaraa ibsa kennee jira reeffota 72 dura walitti qabe laga qarqaratti gatuudhaan ajjechaa sana mootummaan akka raawwate ka fakkeessu ragaa dogoggoraa facaasuun ho'aati shira isaa baratame jiran dubbihimaan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa akeekkachiisa tokko jechuudhaan odeeffannoo 72 dura baaseen hiwaat ajjechaan jumlaa raawwatame olola jiru jalqabuudhaaf qophaa'e jechuudhaan ibsee ture dubbihimaan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee gaaffiif deebii VOF kennaniin humna addaa naannoo amaaraa ka walqaa'ee keessaa ba'u awwaala keenya irratti jechuudhaan waamichawwan dhiyaatan fudhatama dhorkanii jiru gama biraatiin as yuunaayitid isteetsitti bakka bu'aan hiwaat yookaan adda bilisummaa uummata tigraay ambaasaaddar Fisaa Asgadoom dhimmoota kana laalchisanii ibsa kennanii jiru gabaasa Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa argiteef gaaffiif deebii ambaasaaddar Fisaa waliin geggeessame bafqaadutu walitti qabee dhiyeessa.
Waa'ee reeffa namootaa laga takazzee yookiin seetiif irratti argame ilaalchisee dursanii kan dubbatanii aangaa'ota mootummaa Sudaan isa booddee miidiyaaleen adda addaa gabaasaniiru. Dhimma kanarratti hangawoonni mootummaa Itoophiyaa fi hoggantoonni adda bilisummaa saba Tigraay quba walitti qabaa jiru. Gareen adda bilisummaa saba Tigraay reenfi namoottan sanaa kan lammiilee naannoo Tigraay warra lola baqatanii gara Sudaanitti sokkaa turaniidha. Kan ajjeefaman immoo mootummaa Itoophiyaatiin jedha. Hangawoonni mootummaa gama isaaniitiin addi bilisummaa uummata Tigraay maqaa mootummaa balleessee ilaalcha addunyaa geeddaruudhaa fi loltoota isaa warreen waraana irratti du'an bishaanitti gadi naqee jedha. Ittuu dubbichi hin uumamin 72 dursee akka wanti kun yaadamaa jiru odeeffannoo qabnaa jedhu warri mootummaa. Waa'ee kanarratti gabaastonni raadiyoo sagalee Ameerikaa yaada garee lammanii qindeessaniiru. Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa yaada dubbii himaa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee gaafatteetti.
በራያም ግንባር አስክሬን እየጫነ ይወስዳል በጭነት መኪኖች እና ይሄ ከወሰደ በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ማመላከት ነው። በአንድ በኩል በጣም በርካታ አስክሬን ለምን ይጫናል? አስክሬን መቀበር ነው ያለው።
አንደራያ ቴኒስ ኮንኩል አታርቲፍ ያኒ ሬምፊ ሁዳቱ ሬምፊ ሄዱን ማሊፍ ያም ሬምፊ አቹመቲ አዋለሙ ቀባሚቲ ሬምፈነ ማራያ ዲዱኤ ፈያኒ መቀሌ ትጌሱን ሂካ ከሚኑ ሂንቀቡ አጀቻ ጅልማቱ ንብረት ራወተ ይጀዳኒ ሐዋሳ አዱኛ ደጎጎርሱፊ ኡምኒ ከሚዩ ከራበር ባዴኒ ቴክኖሎጂ ከሚኑ ፈየደሜ ሁመራ ኢረቲ ቆራኖ ጎዴ ዮጨለሌ ወንቲኒ አርገቹ ደንደኡ ሂንጅሩ ጀቹዳን ሞቱማናኖ አማራ ሳኤ ሞቱማን ፌደራላ ጎቸሰና ሐካይን ራወኔ ኦቦጊዛቾን ዱበተኒዩ ከነማ ወልከባቴ ዳይሬክተሪ ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወሪ ዳወና ኢትዮጵያ እርገራ ወተኒ ቦዳ ኢብሳቸነኒን ሉልቶኒ ናኖ አማራ ለጣቲግራይ ከሳ አባሁ ቀቡ ጀዳኒ ቱረን ዲማከነረቲ ከንዴቪ ከነኒ ኦቦጊዛቾ ሙሉኔ ጋፊንሱኒ ባጮ ጣፊ ከኔ ቱፊ ዳንጉተሜ ዳጅ ለፍቲያ ማናኖ ትግራይ ቲፊ ናኖ አማራ ወሎጂ ሳጅሩ ቲፒኤልኤፍ የሙ አንጎረጂሩ ኡምና ፍራቴቲ ማሌ ሴና ቢየቲ ከሚኑ ከሰቲ ለፈቲ ግራይ ታይሂን በኩጅ
ስለዚህ ምራብ ትግራይ ሚባል ቦታኛ አናውቅ ይሉ ኃይሉን ወይም ፎርሱን ያሰወጣ ሚለው ቀልድ
ከናፉ ለፈቲ ግራይ ዋንጀሩ ህንበብ ባጮን ናኑ ለማራ ኡምና አዳይሳ ሐባሱ ጀዱ ዋንታው ደንደኡሚቲ አዋለከኝ ረቲ ተኡደንዳ ከራከናን ዋን መሪዳፊ ዲያቱሚቲ ጀደኒሩ ኢፒኤልኤፍ በራአን ጎህረቱሬ በከዋን ሰነራ ለሚሌ አማራ ኩማድ በሸምቡክሴራ አጄሴራቲ ካንጀዳኑ ኦቦጊዛቾን በእኛቱ ኑ ከፈለሙ ቀባጅ ዋኤ ሬፈነሞታ ለገረቲ ገርበተሜ ላልቺሴ ዩናይትድ ስቴትስቲ በከቡአ አደብልሱማ ሰበቲ ግራይ ካንታኒ አምባሳደር ፍሳሃስ ገዶ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ አከዱበተሊቲ ዳምኒ ኢሳን ሁምነቲ ግራይ ጀጣኒ ዋማኑ ሬምፈነ ሞተንሳ ቆፈቱ ሂንታይን ዲነሳለ ከበጃን አዋላ ከናፊሞ ሙደኖ ወጋ ሄዱ ቀብና ጀደኒው እትያንሱ ዳንስ
ግን ለምድን ነው የሁሉ ማሰብ እንኳን የሚከብድ ነገር ሚሉት ያሉ ሆሞራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ
ሰበምኒ ወንቲ ያግ ጋፉፋቱ ጀደማጅሩ ሁመራ ከይሰጥ ድጉብ ጋንሰኝ ራወቴ ኡሚንሲ ሁመራ ትግራይ ከይሰጥ የካወር ራወተማን ከይሰጥ ኩታዬ መነሙርቲ አዱኛቲ ዲያት ራጋንጅራ ፕሬንፊ ሱዳን ከይሰጥ ሙለቴ ዴክቶታ ኤድሊ አዱኛቲን ቆራከማጅር ካንዱአኒ ለሚሌ ትግራይ እቱሉቡ ዳንጅራኒ አርኪሳኒ ቦዳቲ ሂደሜ ቢሻኒቲ ደርበተማን ጀዱ አምባሳደር ፍሳን እኒ ሬንፎተናማ ራያራ ገረመቀሌት አቺሞ ገረሁማራቲ ፈአኒሩ ጀዳሙሴ ዱጋሚቲ ጀቹዳን ኮሚዳ በሳኒ ረትዲያቴ አላኒሩ አምባሳደር ፍሳን ከራፍራቲኒ ገባታ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ኩታ አፋንቲ ግሪፋ ገብሬ ገብሬ ማርያም ደርገጎታ ቀለቶተ ትግራይ ታን የሮ አማ ሱዳን ከሰጅራን ቢልቢላኒ ሐሶሲ ሴቱሬ ደርገጎኒ መነሂዳ ሁማራ ከሳ ሚሊቃኒ ባሃኒ የሮ አማ ሞራ በቀቶታ ሐምዳይ ትጅራን መጋለው ማራ ከሰቲ ነሞተን ናሎተ ትግራይ ኩማ ኢበሰዲፊ ኢበጃታኒ በካ እንዳይት ባረክ ጀረሙቲ መጋዘነ ሚናኒ ከሰቲ ሂደመኒ ጅሩ ጀዳኒው
ከነጋጅተነ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ አመሞ ከቶርባኒቲ ሮማረ ጅማተ ኤስኑ ገርቆፒ ለበታተን ሲንደበርሳ
አከሞልተን ከበጀምቶ ተደገይ ፈቶተ ኬኛ ቆፒ ለበታ ራደል ቀበራ ቅንዴሰነን ሲኒ ዲሄስሞ አንቲግስት ገመቲ ገረድፒ ጆ ቢጆ ራኬ ሰቲ በረድየኛ ከነ ቆርማን ቢዮን ሳ ኢትዮጵያ አንኩታ ኩዳኒ አንኩታ ኩዳለማ የሮ ተኩተኩሞ ሚኒስትሪን ኩታ ሰደቲ ቲበገገፈም ሸመረን ኡልፈጉቱዳን ቆርማተ ሮፍ ለተነርጉን ካንም ቦዳኒ ጉያቶ ኩያለመ ቦደፋ ቆርማት ፍደቹ ሳኒ ሚዲያ ረቲ ሮ ገባፈሙ አርጉን ባየቴ ዳይመሬ ፍደለቴ ፈርከተመተኒ ቡፈተፈያ ከሰቲ አንቆርማታ ታአንስ ጅር ከስማንት ይሐራ ምርገዱ ወጥቶታ በርማታሌ ከስመስ አደዋን አዳዳ ጥንቀልት እንቦተ ከነረት ያደቀፍዱ ዋንቆረና ለነርግቴስ ወረሽ ይፈርደፉ ከርሞ ሚዲያ ከነ ግራኒንጌች
Anisian and Lane Jetama University in Finland. Okay, I'm a degree head of faculty with Sandra Researching Como can Iesa Sunano, but not in Masayuma, Amasala, Ratio Canimo, Retractive Healthy, Eratida. Matu University Reti or Galama, Berti Satan in Gara PhD Tigalejachuda. Well, Kituma, Cornea Reti, Nanajeta.
Hayega harra madadren ratti mare annu isa durajal qabde barnota imafayumma qama sala isa majenne reproductive health afan inglifat injeda mukana lalchise amata kwaliti qabamanatti fakkata oggota ihenya kana kessa ijolenno kan modubartoni shamarronni qormata biyolessa kutaku dalaman kutaku dani ro fudatan kan ulfagutu kan harra dahefa ka boru fudate jira sanirratti yero laltu wanni kun ammam dubartoota miidhaa dhiyeenya kana waa'ee kana barreessiteetta waan ta'eef si gaafachaa jira.
Rakkoon kun rakkoo guddaadha. Especially immoo gara baadiyyaatti yeroo deemtu ijoolleen dubaraa waan baay'eetu isaan mudata. Ikoonoomii wal qabatee, maatiidhaan wal qabatee, barumsa isaanii irratti akka hin xiyyeeffanne kan taasisu baay'eedha. Inni informeeshinii immoo hin qaban. Kanaafu namni naannoo isaanii jiru especially the men isaanii ta'u wajjin shaayi bunnaa deemna jedhu achumaan wal qabateetu ijoolleen waan informeeshinii hin qabne dirqamaanis ta'u jaalalaan wal qunnamtii saalaa piraaktisii gochuu jalqabu jechuudha. Wanti kun immoo unwanted pregnancy yookaan immoo ulfa yeroo malee yeroo jennu umri ishee ga'eera garuu yeroo isaa miti. Mana barumsaa irratti jirti barachaa jirti kanaafuudha inni illee dogoggora. Ulfa hin barbaadamne yookiin yeroo malee yeroo jennu kan yeroo malee jennu umriin ishee otoo hin ga'iin 18 otoo hin ta'in dirqamaanis haa ta'u jaalalaan kan ulfooftudha. Yeroo ulfa unplanned yookiin immoo kan itti yaadamne yeroo jennu immoo umriin ishee ga'uuf danda'a ga'uu baachuus hin danda'a garuu otoo itti yaadiin otoo pilaanii godhiin jiruu ishee otoo hin qopheessin yeroo ulfi uumamu lamaanuu rakkoo guddaa qaba. Barumsa addaan cituun hin dhufaa achiin booda immoo abbaa manaa yookiin dhiira irratti hirkachuun hin dhufaa ikoonoomikalii. Independent taatee akka hin dhaabbanne ishee gochuu danda'a jechuudha. It's a big problem.
Karaa biraatiin dubartoota yeroo hunda'umsaatii fi tibbi qormaataa walitti jalaa dhiyaate yookaan immoo walirra jalaa ooleef manneen barnootaatii fi koreewwan qormaata kennan haala mijeessanii akka qormaanni jalan baane gochuun isaanii waan galateeffamu ta'uusaa cimsitee an ibsitu si yaanneen dur garuu akkas hin turree jetti.
Manni barumsaa ijoollee dubaraaf. Ulfa ta'anillee manni barumsaa harka banee isaan fudhachuudhaan baay'een galata qabu. Dur yoo dubartiin tokko ulfoofte should be kicked out of ye'ina ariyamti. Garuu amma kun fooyya'ina guddaadha akka isheen barattu akka isheen barumsa fixu gochaa jiru. But maalinni akka isheen ulfoofte godhe birree jedhanii immoo dhaabbatanii yaaduun barbaachisaadha. Dirqamaanii jaalalaanii yoo jaalalaanis ta'e jiruu ishee akkamitti pilaan godhachuu qabdi. Kutaa saddeeti amma last week kan hin ilaale kutaa saddeeti isheen ulfooftee ministirii yeroo uffatanaa fudhattu kan ijoollee qabaatte jechuudha. Kuni
miidiyaarratti dhiyaate umriin
meeqa? They didn't tell. Yeah, inni namni garuu hin beeku jedhanii achi yeroo tuwiit godhullee. Twitterii irratti namoonni tokko umriin ishee ga'ee jira ta'a maal beekta waa'ee ishee maal naan jedhanii koment gochaa turani. Garuu first of all it's not about the age. Umriin ishee 18 haa ta'u 19 haa ta'u kun sirrii miti. Waanuma barumsa irra jirtuu fi abbaa manaa ishee yoo qabaatte abbaa manaa ishee wajjin wal mari'atanii contraceptive yookiin immoo mana yaalaa deemanii jiruu isaanii pilaan wajjin gochuu qabu jedhee yaada. Garuu kutaa saddeet baay'ee daa'ima yeroo laallu most of the time ijoolleen kun daa'ima. Kanaafuu wanti kun nu dhukkubu qaba malee wanti ku celebrate kan godamu miti jedhin yaadaan ture kanaafi kanin tweet goote.
Tole egaa kanumarratti yaada ati tweet goote immo karaa twitterii keetii barreessite irratti si yaadne wanni ati jette akkaataan miidiyaan haala dubartoota kanaa yookaan immoo taatee dubartoonni yeroo barumsarra jiraniif qormaanni gahu qormaata irratti dahanii achumaan qormaata fudhatanii kana akkitti dhiheeffamaa jiru isan waan xinxalte fakkaata amma tokko. Maal argita akka miidiyaan dhiheessurraa?
Miidiyaan illee kalcharii badaa ta'e question gochuu qaba. Malee waanuma hawaasa keessa jiru repeat gochaa celebrate gochaa. Darbuun qabu jedheen waan manuufaniif. Kanaafuu miidiyaan ijoollee ulfaata'an mana barumsaa keessatti jechuu kooti kan present gochaa jiran akkuma hawaasni itti yaadutti. Kwashinii gochuu qabu at least konkuluujinii irratti illee at least waan tokko jedhanii darbuu qabu jedhee yaada.
Tolee gaasiyaannee ulfaa yeroo malee ijoolleen yeroo barnootarra jiran gahuu kana dhiibbasaa amma tokko tuqxeetta. Xinnoo ballistee akkanaa ibsituun barbaade. Haadha ta'uun itti gaafatamummaa salphaa miti. Umrii kanatti immoo dhiibbaan isaa maal fa'aadha?
Ofii isheetiif jalqaba. Not for the society, not for the family. Kana akka hawaasaattis akka miidiyaattis seentar gochuu qabu warra dubartii jedheen yaada. Yoo barachuu baattee rakkoon ishee dhumarratti waa jalqabu. Dependence, economic problem. Critical thinking center goone akka rakkootti kaasuu kan qabnu isheedha. Achi boodammoo eeyyee gara faamiliittis gara hawaasaattis hin darba. Yookiin fakkeenyaaf miidiyaan gaasaddeet egzaamii fudhatte jedhanii rippoort godhaniiru. Garuu kutaa sagal akka galtu bara dhufu gaarantii hin qabu. Drop outiidha kun jedhee yaadaan. Maali? Maatii qabaachuu dhiisuu dandeessi oo maatiin illee qaban attenshinii ishee baay'ee mucaa ishee bira ta'aa rizaaltiin ishee gadi bu'aa rakkoolee baay'eetu jira kan ishee mudatu jechuudha barumsa isheetiin. Kanaafuu miidiyaanii seentar kan gochuu qabu isheedha. Ammaas garuu miidiyaan kan jedhaa jiru formii yeroo mana barumsaa jirtu dahuun ishee akka waan gaariitti akka wanta guddaatti. Present gochuun rakkoo qaba. Maaliif hojiin dubartii inni tokkoffaan dahuudha yookiin ijoollee kennuudha kan jedhu fakkaata yeroo gabaasan.
Kanaan dura waggaa qorannoo hojjechuu mana barumsaa adda addaa deemtu barattoota yeroo dubbistu suurawwan adda addaa karaa miidiyaa hawaasummaa keetiin maxxansita. Ijoollee kana hin dubbistaa dhiyeenyaan haala isaanii beekta jechuudha. Kanaaf egaa dhimma kanarratti dubartoonni mana barumsaa sadarkaa gadaanaas haa ta'uu sadarkaa lammaffaas jiran wanni beekuu qaban maalinni?
Galatoonni tigist kun baay'ee powerfulidha. Anis dargaggeettiidha. Nan beeka ijoollee dubaraa maal akka isinitti dhaga'amu nan beeka. Rakkoo keessan jechuu kooti. Nan yaada garuu. Heerumuunis ijoollee godhachuunis eessayyuu hin deemu. Garuu umriin barumsaa hin deema. Singatee deema jechuu kooti. Kanaafuu amma barumsaaf gizee godhatanii booddeemoo jaalalaaf ijoollee godhachuudhaafis gizeen isaa hin dhufaa jechuun barbaada. Yeroo immoo dirqamaan isin akka ulfooftan yookiin immoo akka heerumtan isin gochuuf yoo barbaadan immoo. Poolisiidhaafis barsiisota keessaniittis himattanii of hambisuu hin dandeessu jedheen yaada. Kan biraa immoo qaamni fakkeenyaaf barsiisonni mana barumsaa immoo ija banatanii ijoolleen dubaraa tokkoyyuu mana barumsaarraa akka nafne maatii wajjin hojjechaa isaanis dhaggeeffachaa waliin hojjechuu qabu jedheen yaada. Ijoollee godhachuun mana barumsaa irratti wanta dinqisiifamu miti. Garuu gaabbii qabaachuu qabna akka barsiisotaas akka mana barumsaas akka maatii gaabbinee ijoolleen keenya umrii isaanii sirriitti jiru isaanii sirriitti pilaan godhanii itti yaadanii mucaa godhachuus maatii godhachuus hin danda'u jedhee yaada.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataarraa kan waan raawwata. Torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. sagantakin satellite in tamsa samun bor kopiken idletin muwita tawalit debna nagatbula amma sagantafa na maratu tufufa